wabiri kumina musanvu ogwo gubadde muno teke ne nkokola ndigwerabira nti ogwanzitira mmange ne mmenyeka okugulu nakati nkyawenyera Uganda eggwanga tukyali mu nyiike wana ssemateeka naye yakwatawo kiwuduwudu akati ekiwedde nsa bamugirayo ebisoko n'embazi obwavu n'ettemu mu kwefuga omwaka ndi byerabira ntambuza mugonga ebyo twalabira pasita yosha bayibu mu mwaka gwa 2017 ogwo abirige watali amumanyiko wano yawunzika serebulise mbyefujo buna lebosemewo wekasanda ogira omukulikanyo kyuma kya yesu Brian White tuba tutuddawo nakyankalanya ensinga akasuka sente esike mbugawo na pikipiki omutta lodi meyo okumuswaliza ddala mbaana muzeeyi mugaba gwasimula myasi omwaka gwa 2017 ogwo okwefuula mutanyuka agulojja luno gwe yalonda akulira amajamu wamba atyo omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizo omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo twasanyukira okuyingira omwaka nga tetumanyi nti tusanyukira eryaka olwagutandika akasana akamaanyi nekajja katwocyokira abalongaabo enjala n'ebuna ebitundu by'enseeno etwerya n'enkuta abakulu n'abaana kwediima kwakola eggulire ery'amaanyi ng'abasomesa bamekete jiiko bediima bongerwa ettafaali lya salale bosi n'abasawo eri nabo bapanga ekyo beekalakaasize mulago ne wandi balwadde kwe kufa ng'empuuta enziiru n'abataalwala bangi baalugenda batyo meja kigundo akabba maama wa fiina ebyakanyamunyu nabyera byali omu n'afandekaweesa okumupakira ebyasi sentiroles mu kibye wappa wa bbanka n'okutuusa kati obwana bwe bakyasomba danis kumapeesa omutange nti mulindwa muwongo okuziikibwa emwalo abakyala b'entebo basobya n'obbata ebuddu ebijambi y'okunyuka bityo bobi alumba paalamenti n'amaanyi mabirizi kagwensonyi okuwaabira baffe omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizo omwaka ogwo
2017
omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo tuba tukyevuma obukambwe bw'eryaka ssettesereza ate n'afuuka waŋŋumi abagikwateko nga bali ku saidi togikwatako kwe kwesiba obutambaala panki n'ekonye okufaanana furimu onalembozaako giro kyakulisa eŋŋumi apakati y'omusajja yali ya ttabu mpozi n'amagye muleeya gaali gafujjo ebyo byonna byaliwo naye nkugamba nti eky'emyaka n'ekkomo kyo kyakuba bbaayi omwaka gwa 2017 ogwo haji kikungamu eyafiira munnaffe aivani ssemwango waali kigganga waliwo abagamba teyafadduse ebbanja mwaka mukyamu akulembera amerika n'owa north korea oli matamabuuku baatandika okukola nukuliya bombu ne bazeetunuzaamu otusa ku bunkenke mwaka gwe weeraba obadde mu kafiiri okulonda kw'e kenya nga kwamenya rikodi odinga waabira uhuru olw'obubbi ne kkooti n'esala amazima ameereere wabula omulamuzi malaga bannange yandibanga alimu otusayitwe germany n'agamba mwalimu obukuusa n'effujjo okulonda kuddibwemu mangu bannaffe ate ekyennyamiza omuwaabi museryo ekyennyamiza omuwaabi museryo odinga obutaddamu ate kujja navuganya mwami uhuru nakkiriza ebintu ebyo nze ngunyumyanga olutabaale wange omwaka ogwo eryaka ery'omukuliko omwaka
2017
abalijja maaso mbaligusangayo mu kadiizo omwaka ogwo
2017
nyo omwaka ogwo 2017 omukuliko omwaka eryaka eryo Shehi Muruta Siraje ne Kamoga Mpozi nabo mwebali mu analisisi y'omwaka baabasiba amayisa abantu abo efa yakaweesa ebintu ng'ebyo kigundu ne kaweesa mu lusenge olwo mbwesibaagiryamu olukwe bannaffe swabasiragye ne sseggujja umalu kooti yabata ne baddamu ne bakwatwa te bingi na yeno kode mwebiringebio yendo woza ntu sanga biafuga nyonyo yapa wangebi
www.mp3ugandanmusic.com.